Oh, man. gloria. Alleluia, alleluia. Asizwa ngabantu, asizwa ngokukhuluma kwabantu ababekhona uNkulunkulu wami namasuku lePentecost, ababekhona ababengaphandle bezwa ngendaba, kodwa babekhona phakathi bayayazi indaba beyizwa. Akufakazwa omunye umuntu, kodwa akufakaza yena kithi ukuthi labo abamamukela izwini zabo unabahasaya yokobaza imfula yamenza okuphila. Usakona swimakate usakona yesu sithanda yena kuye swaga sithanda yena usakona
Tell
Kuyazwakala kunyakaza amandla bathi basentabeni yaseSinayi lithi uNkulunkulu wehla efini lithi bambozwa yifu lithi kwakhuluma uNkulunkulu lithi basaba bavevezela ukuthi inkazimulo igcwele kwezwakala. Kufanele inyakaze amakhona yena. Unakufanele basuke ukuze kukhona kudlule wena ngoba khona yena. Hawu uNkulunkulu, umoya ongcwele loyo. Uyena osolayo. Uyena ophonisayo. Uyena okhuluma ngcono. Uyena ofakazela izwi likaNkulunkulu busuku nemini. Uyena, uyena, uyena. Umoya ongcwele bayathi Nkosi, bayathi umoya ongcwele, bayathi uNkulunkulu ungcwele, 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 unamasaya, ungcwele, uyiNkosi yamakhosi, uyasukiswa zindalwa. Usiza neqiniso. Usiza singahlale esonweni ukuze kuvame umusa. Uyasenyanya, uyasola. Uthi usagoloza sona umoya ongcwele. Awu, siyabonga. Moya ongcwele, siyabonga. Ubusibubulela uNkulunkulu nala singazi siyothandaza sithini. Wabubula Nkosi silasi khona ngoba umoya ongcwele. My God! isizukulwane besingamlalela.